Mr. DJ, 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 Mr. DJ,
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ, Nina madem wakishua sura matambele na nyuma. Hey, swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba, afiki acha kuzuba.
Jaja amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba. Talanta sindumba, afiki acha kuzuba.
Jaja amsha.
Nina mademo kila kabila wakamba wajaka. Mademo kubugi na kucheza chakacha. Don't you wanna get with me tonight? Naughty naughty exercise. Nina mademo ki Afrika na siringi. Na mapandre makala singa iko nini.
Ayumipacha ya maisha nini jama. Kitaka kujua kujana mibara. Mahali kuna mabebe kakatha. Nice bumse ala. Friday sana tuko ndani ya taxi. Madem kama 30 kuna joto vinasti. Wengine wakonje wengine
patipati.
We usi we uke wengine
katikati.
Dere pole pole achana na shoti. Vitendo vinafanywa ndani ya moti. Judem amesha piga magoti.
Holy roba achado.
Swing swing muziki ni bumba. Talanta sindumba. Rafiki acha kuzuba.
Tata amsha hizo mipacha.
Swing swing muziki
nataka wakati ni pakate mini skati na shati ni vuwe mpaka mwenyewe usema utaki girl. The way you popping ni lazima ni kustaki girl. Kwa maze maze itabidi nimesema ha. Lakini kwa nini mami nizina nifanya na sini na kubua toko kwa majika samaki girl. Ukina mami nasmama na nasmama kinyama. Jilaze mami lala na mtalala salama. Basi fanyini the clap ka clap. Wale uko nyuma ongezeni the toe to toe. Yo boy the big toe.
Lazima useme mwenyewe najua. Nina madem wakishua sura matambele na nyuma. Hey, lazima useme mwenyewe najua. Nina madem wakishua sura matambele na nyuma. Swing, swing, muziki ni bumba. Bumba, talanta zindumba. Mimi acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi wewe.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi beshte.
Mr. DJ, Mr. DJ, Mr. DJ.
Twende kazi baby.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Bumba,
talanta sindumba. Rafiki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Bumba,
talanta sindumba. Rafiki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mipacha.
Swing, swing, muziki ni bumba.
Bumba,
talanta sindumba. Rafiki acha kuzumba.
Tata amsha, hizo mipacha.